telling me this.
Katika mi mwenzenu naona jau, we bonge munene utasema kimbaumbau. Anavyo katika mi mwenzenu naona jau, we bonge munene utasema kimbaumbau.
Anakati
kimbaumbau,
anakati
kimbaumbau,
anakata
kimbaumbau,
anakati
kimbaumbau,
anakati
kimbaumbau,
anakati
kimbaumbau,
anakata
kimbaumbau,
anakati.
Basi ndada na bingwa kudanga hata kwa kouna,
bingwa kudanga hata kwa kouna.
Dada una
Meja, ngoja kwanza.
Che! Twende kuku kishingo, kwa kishingo, twende kuku kishingo, kwa kishingo, twende kuku kishingo, kwa kishingo, wauni kuku kishingo, kwa kishingo.
French are too easy.
Igamawe.